Korintiyanko en didabol surawol jowetati. To bandirabe am joni imin gidi andon shahudun Allah hokki tokkube Yesu gonbe Makedonia konde be pondirama torra kalluka don mayi be der dullere kallunde fu inon welwello mabbe mango wadi be kokki ballal mangal mi sheidake be kokki ballal no be bawi hokkuki ha ma ko buri non der yidde berde mabbe be torra kemin na sedda min alabe be ngada jungo nder kugal walluki yimbe Allah gonbe Urushalima be ngadi ko buri nyumo amin arande be kokki jomirawo ko e mabbe den mino mabbe kokki min ko e mabbe no Allah yidi de Titus fuddi kugal haurutuki ballal to modon min torra kemo oso o to modon o yotti nangal to on gadi boddum der ko dume wato nder holaki Yesu imetuki boddum e anduki gonga iyidde walluki iyidde de giddon min non ma e min gidi ngadon boddum nder ngaal kugal walluki na imi wi adole ngadon non mi hokku on habaru ballal mangal ngal wobbe balli gam mi anda ko yidde de giddon wobbe nde gonga gam on andi ko jomirawo meden Yesu almasihu wadani om gam yidde mako konde o diskudo gam modon o warti mo walana gam lawol dullere makko ngarto riskube ra shawori dun kokka e mi on do fi dum rowani onon arti hokkuki ballal na on artu hokkuki ballal tan hama on arti yiduki hokkuki ballal ngal to joni sai jottinon kugal ngal e iri bernde nde puddir dongal kokke ko bawoton hokkuki gam to on godi berde hokkuki ballal Allah jabay ko kokkudon Allah irara ko godudon na ko ongala ko gidumi woni na torron ko e modon gam ballo wobbe amma imi yidi yimbe fu pottida joni duduki jawdi modo wallay wonbe nder dullere yeso do o kambe ma be balla on nder dullere modon gam ko dume fottidana ko moye nonno du windira nokkudo duddum dum dudai nokkudo sedda dum famdai amma yettore tabbita to Allah gadudo Titus warti giddo walluki on nonno min gidiri walluki on na gam min torra kemo tawwadi o jabe yaki to modon amma kanko e hore makko subi yaha to modon gam o haabi o walla min lildo yaimo e bandirawo meden manetedo kotoye to tokkube Yesu kawritata imo mane gam wajinki habaru beldum na kanjun tam be shubumo gam o yaadai amin nder yaadu yaruki ballal ngal dum hauri tani tokkube Yesu gonbe Urushalima kanju woni kugal bongal ngan min gadata gam mauninki jomirawo don ma gam holluki no min gidiri walluki e min dogga to goddo meta kalluka do no min kuwirta kugal mangal ngaal ngal moptuki isenduki e min gidi min gada ko hani na Yeso jomirawo tan amma hama Yeso yimbe don ma min lildo yaibe ibandirawo meden nde duddum min pondimo min gi imo yidi walluki idate dudde amma joni o buri yiduki walluki gam imo holi on na sedda Titus o higo kugal am min imako imin kuda gam modon bandirabe meden jadobe imako be lilabe der tokkube Yesu almasihu kugal mabbe iteddinamo gam non kollebe yidde modon iko wadata imin manti toro on gam kaute tokkube Yesu tabbitina mantoraki on kimin mantorto on dum gonga.